Mtu akikufata konzi toto zoki bonge sokununa we unapenda kudenga sukari yange usishanga ukini kuta police cause you light up the fire for me. I swear you're the one for me, yeah. Baby, you're the one for me. Baby, njoo unikisi moyo mfunge na kufuri nishindwe kukumwaga nisije kukumwaga japo sio rahisi penzi ni kama tanuri yakenda kombo mama yakenda kombo mambo oh, oh. I'm ready to die for you. Yes, I put this wise for you. Acha niwe waka katapira. I don't wanna change. I don't wanna change. Acha niwe waka katapira. Acha niwe waka katapira. I don't wanna change. I don't wanna change. Najituma kusaka chumvi lina heshima yangu japo mapenzi mchezo wapata pote. Nishike tubebane japo majanga haya pigi hodi. Nikikuudi nitasema sorry. I say you're the one for me, yeah. My baby you're the one for me. Ulionyesha mapenzi tangu utotoni kata pila mausha tobo amboni. Mwingine tena mami simuoni, yeah, yeah. Atimuoni na kama dhambi niende motoni. Zidisha mahaba shikwe na vichoni. Nikikuudhi nitasema sorry, I'm sorry. Basi ndo unikisi moyo ufunge na kufuri nishindwe kukumwaga nisije kukumwaga japo sio rahisi mapenzi kama tanuri yakenda kombo mambo yakenda kombo mambo. I'm ready to die for you. Stop all this one for you, caterpillar. You're right or die, yeah. I'm ready to die for you. Just all this one for you, boy, cause I'm my ride or die, yeah.
Bubble prompt on the mix.
I tell you I walk caterpillar. I tell you I walk caterpillar. I don't wanna change. I don't wanna change. Acha niwe wao katapira. Acha niwe wao katapira. I don't wanna change. I don't wanna change.
Hello.
Acha niwe wao.
Hello.